Kamalabyonna Charles Peter Mayiga akkaatirizza obukulu bw'okusomesa obukugu mu baana abakyali mu masomero nti kino kyakwongera okukendeeza ku bbula ly'emirimu nga bafulumya amasomero. Bino Katikkiro abyogeredde ku Lutikkiro lw'omulundi ogw'20 ku Buganda Royal Institute e Mengo Kakeeka. Akuutidde abayizi okwettanira emikisa egiri mu kisaawe eky'ebyamafuta ekifuuse eky'ettunzi Uganda bw'eyongedde okuzuula eky'obugagga kino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abayizi abasukka mu 10 be batikkiddwa ku mitendera egy'enjawulo. Ye minisita atwala ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kotlida Nakateki Komeko agambye nti newankubadde eby'emikono byettaniddwa abavubuka bangi bakyabisudde muguluka.